izinkinga zothando zikude nami sengihlala nijabule izinkinga zothando zikude nami sengihlala nijabule izinkinga zothando zikude nami
mama
ngihlala